rude kwaya tututwe tanga bwagi wameme kama meme nilatoboka mizuka naribuka tusimama kijani burushani zangu zitakwisha paka namba nairudisha kwa kogodi mziki so kufoji steady sana goli sikia toto wa dogi tunawarusha mpaka kuna kucha huku kuna busha zuko mepanda sori mepuka na kikibuka haya yote na puta na hana mwingine zaidi mesunda mamentari dukani mozo ya tari domoma wetu jarari atufikishe ruka nguna tishe narusha naruka narusha na mpaga misama sera narusha kila kipindi naruka nao na mpaga misama sera baby girl siwe nyuma nyo waache rozi na wauma baby girl siwe nyuma nyo waache rozi na wauma ayala rude mwaya tutu Mizuka naribuka, tusimama sikana
Kedo tulises kola honda nebicha pi Nitebe nilimo nekano no kisani Tusha kila kipindi ni mwagike na nahi Kama bounce number one, dobo tiche pipa hi Ali DSA, misi first move tuna kaza Sipo na fedus, my brother from another mother Wako mesha jama jani bicha melijaza Nasaka simi jone tayo kune niliwaza Nanataka taza watu tunapanda lao Damba kamwaza shida tunazisa hao Sauti tunapaza shawe tunawaza lao Nani nani kataza watu tunapanda
narusha naruka narusha na mpaga misama sera narusha kila kipindi naruka nao na mpaga misama sera baby girl siwe nyuma nyo waache rozi na wauma baby girl siwe nyuma nyo waache rozi na wauma ayana rude mwaya tututwe tanga bwagi wameme kama meme nilatoboka mizuka naribuka tusimama kijani Tapatapata wapigisha kwata Hadi raga mafi Maransing wana dancing Tuna bouncing Masente meze mlaze Uyu ni mpenzi wangu napenda ya beke Mikono jum Chepuka jep jepu kwenye dancing plan Ukireta bulu kumeti kwetu tumeteki Kibari ya tutakusomea kensin sin sin Na mkuru misha bass Kwa sauti kila kipindi Narusha naruka na Mpaga misama sera